kubanu chikukakatako obanga walio ya mbiduako leto chimanye ntino negoza de akukubire ngoma nozi na kumazima bambi kayambe kanyavu bambi kayambe kasevu toka leka kugenda njala boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba tewe ibala nganti go amalayo ense chuka chuka yamba tomanya lero bucholi nenchabu changa tolina si kirungi kusekerero yatalina kubeya mumma nawe yazikuwa ebizibu bya munna teto bifula sanyulyo lero chiriwe na yencha chiriwo katonde ya tutonda alyo munna yechimwela bilisale mbiyo nsabira nawe sobolu kunyiga nsabira bulungi nawe yobe bulungi musicho sigacho kungulo likungula chimuganda wangu size uchayo likungula boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba akusabye obuyambi odulira mudulire okuyamba sikumala kuba na bingi mumenyereko kwaka katono kolina wande buli changa yalina gwe tolina sina chindi nga yakuyambire bujje lyogwe bwomudulira oba osize bukyayi gyali bwoba tomuwe mugambire wo nti sirina soto yogera bingi ate kusasamaza balala weddeko beera mwako obuntu na kino kikulu abamu mwerabisa nnyo musukka banamwe mubalabisa nnyo temunyiiga nsomesa ggwanga kumanya si buli gw'oyambye nti ne kamera sigiganye naye olumu teyeetaagisa kyovaola bamuyamba ate ne mwonoona boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba ndajanira abafani promoter presenter no muyimbi gwakwata ko muyambe kugeta sobolo kukuze kitone che mukama bwakuwate tolengeza talina boboli na yamba no mutima gumu oyogo yambi bobo muyambe tomubanja banja katonda ye amanyidirwa kusasula mwawulo kuyambanga nokuwole banjo yogo yambi yado muyambe tomuswazo yogo yambi mutwalinga muganda omumaso gomutonzi fena tuli baluganda tomunenya teri ayagala kuba munaku mukwati gwekisa katonda yali kusasula tomusalira musango omuyambe muno boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba boboli na yamba muno utomanyo yogo yambi wandali kuyamba bambi kayambe kanyabu bambi kayambe kasevu toka leka kugenda njala ghetto lakes Uganda official for God and my country.